wasiirka arrimaha dibadda ee Greek ah ayaa lagu wadaa in uu la kulmo dhigiisa dalka Turkiga 5 bisha September taasoo ah dadaalkii ugu dambeeyay ee soo dhawaansiyaha ee u dhaxeeya labadan dhinac ee uu ka dhaxeeyay xafiltanka taariikhiga ah. Dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in raisul wasaaraha dalka Greek uu ku guuleystay doorashadii ugu weyneed ee bishii June taasoo u ogolaanaysa in uu gaaro yoolkiisa fog ee soo dhawaansiyaha. Alexis Heraclides waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Athens ee Pantheon ee magaalada Athens.
I wouldn't call it his secret agenda, but he did want the amelioration of relations, and that's something.
Uma yeeli doona ajandihiisa sirta, laakiin wuxuu rabay taas. Hagaajinta xiriirka iyo waxa soo noqnoqda ilaa bilowgii qarnigan markii ugu horreysay aan la kulmay. Xaqiiqda ah inuu awooday inuu helo guushan oo gacmaha ka furtay markii hore uu garba duubnaa, waxaan ula jeedaa wuxuu lahaa dabacsanaan yar mar haddii wasiirkiisa arrimaha dibadda, madaxiisii ciidanka iyo kuwo kaleba ay aada ugu adadag yihiin.
Mitsotakis waxa uu adeegsaday shaqadii loo igmaday si uu u bedelo wasiirkii arrimaha dibadda Nikos Dendias. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan kadib markii dib loo doortay bishii May waxa uu sidoo kale bedelay wasiirkiisii arrimaha dibadda Fidan oo loo arko inuu yahay diblomaasi xirfad leh. Falanqeeyaasha qaar ayaa sheegaya in doorashada ay dabada ka riixayso in madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan uu awood u leeyahay inuu hoos u dhigo hadaladiisa wadaninimo ee uu caanka ku yahay isla markaana uu dhiga nuglaado Greega. Hussein Baki waa madaxa macadka siyaasadda dibadda oo ah hay-ad cilmi baaris oo fadhigeedu yahay magaalada Ankara.
The new government, of course, will be much more cooperative. I think
dawladda cusub ee Turkiga dabcan waxay noqon doontaa mid aad u wada shaqeyn badan. Waxaan qabaa in arrimaha aan la xallin karin ay sii socon doonaan, laakiin hadal hayntu aad ayay gaabis u sii noqon doontaa dhaqdhaqaaqa hoos u dhigista hadallada.
Badda Aegean iyo Mediterranean-ka ayaa weli waxay bartilmaameed u yihiin ciidamada badda ee Greega iyo Turkiga, iyada oo labada dal ay raadinayaan wax la rumaysan yahay inuu yahay kayd tamar badan oo ku jira biyaha lagu muransan yahay. Isla mar ahaantaana, jasiiradda Qubrus oo u kala qaybsan bulshooyinka Qubrus ee Greega iyo Turkiga waxay sii ahaanaysaa meel laga yaabo inay xiisad ka abuurto. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in xiriirka labada dal oo horumaray ay meesha ka saari karto caqabada hortaagan iibinta diyaaradaha dagaalka Mareykanka ee Turkiga. Iibka qayb ayaa dib u dhacay walaaca Washington ee xiisadda u dhaxaysa labada xulafada NATO awgeed. Aya Barwela waa falanqeeye amniga ee Mediterranean-ka.
I mean, you see these wonderful pictures coming out. Everybody's like, you know, smiley, nice photo.
Waxaad arkaysaa sawirradan cajiibka ah ee soo baxaya qof kasta oo dhoola cadeynaya. Waxaan maleynayaa in 3 bilood, 6 bilood waxaan arki doonaa haddii ay dadku dib u noqon doonaan ilaa guntooda. Waad ogtahay waxay la mid tahay guurka naxdinta leh. Waad ogtahay inay jirto waqti yar oo bisha malabka ah, kadibna qof kasta wuxuu u noqdaa qofka dhabta ah ee uu ahaa. Calaamadaha rajada leh waxaa ka mid ah go'aanada hoggaamiyaasha Greega iyo Turkiga ee ah inay ka fogaadaan hadallada xanaaqa kadib dhacdooyin ay ka mid yihiin xiisadda dhowaan ka dhalatay Qubrus ee ku saabsan dhismaha waddo laga dhisayo dhulka lagu muransan yahay iyo ku dhawaaqidda qoditaanka cusub ee Turkiga ee ilaha tamarta ee Mediterranean-ka. Mitsotakis iyo Erdogan ayaa la filayaa inay ku kulmaan kulanka golaha guud ee qaramada midoobay bisha Oktoobar. Dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in labada hoggaamiye ay damacsan yihiin in dhammaadka sanadkan ay shir madaxeed ku yeeshaan dalka Greega.